track.
Sako leto bam nandingeko.
Ligoduka ndizohlanganisa apha ugqiba nduka ndifuna umisa inqawa lam ndingimali ndikwazi ndondle intsapho yam ndinokholo lizobhatala ithesho lam ndinombono ndawulandela ndiseyintwana ndinokholo lizofika ixesha lam bawundigcine ndingapheleli kweli rhawuti ngcoba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma inyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngentsuku zatywala nzobu sizokonwabeni ndiyazekhaya kuhlala kukuvuma ngcoba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma inyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngentsuku zatywala nzobu sizokonwabeni ndiyazekhaya kuhlala kukuvuma
bendicela ndikhabe ndivuka ndicinga uhambo. Oh, hamba landise kaya.
Oh, hamba landise kaya.
Sako, leto bam nandingeko. Pani telo nkabe. Tifuka nitingo hambo. Oh, hamba landise kaya. Sako, leto bam nandingeko.
Ndoya kuthi embadleni unganibizi ndibambekile kaloku ndisahlanganisa nimeke ekhayeni ndenza ndibe namasikizi njengendoda esegoli kumele ndiphose amaqithiqithi akho konwamba kwasoloko mna ndibhizi ebram ugcwele intombi kuyaphithizela kubhizi njengombono wam andibhekabheki ndiyaphambili ndiyakhubeka maxa wambi kodwa lisezojika ivili ngcoba le ndoda bathilisendleleni ndiyavuma inyamezeleni uphela kwenyanga kuzoluma sibambeleleni ngentsuku zatywala nzobu sizokonwabeni ndiyazekhaya kuhlala kukuvuma.
Kwasulinda ndibona umzala tendifike khaya bendicela ndikhabe ndivuka ndicinga uhambo. Oh, hamba landise kaya.
Oh, hamba landise kaya.
Sako leto bam nandingeko. Benicello nkabe tifuka nicinga uhambo. Oh, hamba landise kaya. Sako leto bam nandingeko.